Napokwenda ni mbali, hata kwa macho ni mwenye spaoni. Kutafuta salali, riziki yangu selema sabuni. Ila namuomba Mungu wanibariki kwenye maisha ya mziki nipewe siti. Kipato ni nusu robo, oh, nachakalika usiku silali. Boza ngu vitobo vitobo, wana nichekela mimi sijali. Mola nishike mkono, oh, oh, nisiwezi isomeke michongo, oh, oh. Nipoke, naomba nipoke. Mashabiki nipoke. Nipoke, naomba nipoke. Oh jamani nipoke. Kuna mda nes na bahati mbaya, amalizaliwa na gundumi. Mana navova vyotege nwaya, kuomba omba sintachokwa mi. Kuna mda naza nyende kwa ganga, watanifanyizia mam. Ile ndani yangu moyo unambia, nitulie nisiongeze chance. Imola fungu wa milango ya mafanikio, nijipate mini we na vyanzo wanione kio. Imola fungu wa milango ya mafanikio, nijipate mini we na vyanzo wanione kio. Ila kipato ni nusu robo, oh, nachakalika usiku silali. Boza ngu vitobo vitobo, wana nichekela mimi sijali. Emula nishike mkono, oh, oh, nisiwezi isomeke michongo, oh, oh. Nipoke. Naomba nipoke. Nipoke. Mashabiki nipoke. Nipoke. Naomba nipoke. Oh jamani nipoke. Yeah. Braza DM my supporter. Na pelva director. Mazara imo.
Just give you the track.